Hayo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe on e jam hannde alkamisare sappo e joyi lewru septembre 2016 Ousmane Niale Boulou wonɗo kabaruji ɗo fili dambali wonde ɓoggi jannde to bisimilla moɗo heɗade kabaruji amen e fulfulde. On kumpitade wiide Union Européenne an anni ittude jawdi fa faabo leydi Afrique yalla joolaari ana ɓuyto, ɗum wonno ko hooreje fedde nde holli wiide keñe. Hoorejo walde mallinkoɓe ndibbaɓe wartude holli wiide ngol faabugol wattade yaagol joolaari ɓuyto e wi makko jooɓe joolaari ɓe kaani haldede fa pammine torraji gonɗi dow hen. Wattu ɓoyɗo joni hollama wiyede jaddinkoɓe gon laamu booni ɓadale e wi neɗɗo serma goto temedde jaddinkoɓe gon le nokkuje tonɗe. Le cercle en songo o pooli e boɓarti gon fa heewi le wattu joni o ɓe kolli wiide pooli jari gese gawri kewɗe le commune tin haama e buura yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi hannde bisimilla moɗo heɗade studio tamani. Union Européen an anni ittude jawdi fa faabo leydi Afrique yalla yaagol joolaari ana ɓuyto, ɗum wonno ko Jean Claude Juncker hoorejo fedde Europe nde holli wiide keñe ɓe paaboto runde Afrique nde yalla yaagol joolaari kewgol ana ɓuyto kañe fa yiwere waɗa le leydi Afrique ɗe. Fa ɓeydiroɗen faamu keɗoɗen Ousmane Dikko.
E wi hoorejo Commission Européenne yo ɗum dabare tentiniɗe waɗoɗe le Afrique jawdi kañum e ɓadagal mum fuu bawɗum moɓuɗo milliardji capanɗe nayyi e nayyi euro fa waɗe hen. O ɓeydi andu so tawi leyɗe Union Européenne ɗe gaɗi juuɗe jiiba jawdi man o wawi yaade fa e milliardji capanɗe jetti e jetti euro. O jatike oɗo balligu kanduɗo wattumo leyɗe gonduɗe yiruɗe ɗe jogui tiɗalla hono mum andaka ila hitande 2003. E wi nde fedde ndiɗo jawdi ana wawi faabade leyɗe hono Niger, Sénégal, Nigeria, Mali, Éthiopie, Tunisie, Fawarde e leydi Libye. Ndeɗo dabare heysinande Afrique jogorte hono no jawdi Juncker ittandi hitande 2015 jogorte ni fa huncana keɓal Europe du tiiɗal. E leydi ɗo dabareji gollanaɓe hoore mum e laamu leyɗe fuu ana darda gaɗa hen jawdi e ley projet ngaji jawdi ndi ñamane muɗum yo eto jawdi Union Européenne saganto. E ndeɗo dabare yo wadde fa leydi Europe ɗe du keɓano kaɓira e wujititoɓe gaɗa dawi cuncun kadi fa warde e jaɓɓade hono ƴowɓe leyɗe mumen wonɓe joolaari ɓe. E ley temedere fuu ata hono joola en capanɗe nayon tan wiyaɓe birfo worɓe ley Union Européenne wiyaɓe birfo leyɗe mumen yo ɓen tan woni wirfotoɓe.
Hooreɓe walde malinkoɓe ndibbaɓe warde nde holli wiide ngol faabugol wattade yaagol joolaari ɓuyto. Hoorejo walde nde e wi makko wona joni ko ɗum fuɗɗi haalede, ndenno holli wiide jooɓe joolaari ɓe kaani haldede pammine torraji gonɗi dow hen. Keɗe ko Ousmane Diarra hoorejo walde nde haali dow faccitago. Ousmane Dikko,
hono dabare ittugol jawdi Union Européenne fewde Afrique yo ɗum hakkilanta ko ɓoyɗo noon. Miɗo miccito ila e kawral kottuɗum fa warde e ngal kartugol ngal haalaji ana gonda noon. Ɗum fuu fa jogale heɓanaye e ndeɗo dabare nannugo jawdi le Afrique fa ɓuyta hono dawoɓeɓe tuwde leyɗe ɗe yaade Europe. Le batu valette hitande 2015 ɗe haalaji ana gondana dow toɓɓe joyyi. Le toɓɓe joyyi ɗe hollitama leyɗe Europe mbawana han kasen jaɓɓade dawoɓe warde ley runde munde. Yo ɗum waɗi se kawral warti heedi jogala ndeɗo dabare. Ɗum fuu ana wandana e haalede le leyɗe Europe warde Afrique fa dabare heɓene laatoɗo juuniɗo yalla dawi yaade heedi duuɗe toon ana sela. Yalla ndeɗo dabare ana sakko dawi haanaka pat ndeɗo dabare Afrique haalmo haalede Europe ɓamino dabareji kewɗi no laati fuu dawi ɗi mbawa haɗede pati ndullen tan dawi ɗi puɗɗale hannde wala hannde duɗi celata fa ɗiɗo dawi cela kana dawoɓe e hoore mumen kenne e hakkillaji ɓuɗe kana kaldal du waɗa.
Oɗon mbawi ƴewde ɗi kabaruji fuu dow bembal amen page Facebook e Twitter studio tamani. Wattu ɓoyɗo joni hollama wiyede jaddinkoɓe gon laamu booni ɓadale e wi neɗɗo serma goto temedde jaddinkoɓe gon le nokkuje tonɗe adadu kilométre ngaji capantati woni serma e booni. On goto holli wiide daraniɓe ndenagu ɓe donki daranade ndenagu yimɓe e jawdele muɓɓe nokkuje tonɗe. Keɗe ko kaldume makko e téléphone o holli wiide pat inde makko haale.
Wana serma wuro jaari jaari ko joni donc ele faru serma koni warde nokku e nokkuji meɗen fewi yonde serma ni hiɗe ɗinde bonni men eɓe gara toon wakkati ɓe gara jumnaji mabɓe ɓe jeeya haaji mabɓe eɓe gara toon wakkati ɓe ceedato ɗi ittede ɓe jeeya haaji mabɓe eɗi tawama ɗum on ɓe kaaja tondu e bonno ɗum naata ɓe ceeɗon ɗiɗi ɓe gara ɗumde wona serma taw watte iriji fi ana waɗi e nokku e nokkuji meɗen ga fewi booni ɗe jeeyata ana waɗi e wi neɗɗo warama booni e jii neɗɗo nangama booni e jii neɗɗo wala fuko waɗa ɗi ɗi ɗeɗi ɗi waɗi iriji ɗi fiɗi ɗi waɗa wala ɗeɗo serma hiɗi ɗinde bonne nden tan 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 tamu hiɗi dawde ɗinde nden wala fu e jari be ta ngala handen e le law meden woni ga faya te ceno so fu de mondoro en dirten en fu wala fu de ngala to ko atawan ni on tay tan di dingina otu e le berdan woni ni woni ni dan woni ni dan atawan ko na fu tan tan kam ka yida tan kam ka tan yidi to tan atelay du ay ban e laji mo e majin fa tan ananga te majin ga tay
jamma alal barande bandi ñu bari modi bo goto so fara le cercle jenne wattumo lamun ko martina kumpu on fu jeel nokkuje e daaru nodun latiri gendarme en jenne anan gondi e wadde horongoji faabe wadbe o war hore nange alla san gindo mer so fara kede ko haldi al husseini abbatour do faccitango muhammadu samaseku
won noddudu kan e téléphone hankene wattu 19h wolitide kan wiide tinno yaade to suudu abba mo woydirago mbimi be ko dum saabe be mo yali jabaade kan don e don ka tiagal mo woni ko be koliti kan wiide don en kaborde mbaddi be do moto pelli mo joni o heddi ken dun ko jottimo to ko woni ko njimam du dagu mako o fufu o jabe den woni ko noddimi ka jabe lamobe ko gendarme en gari ko be kinnige kabar mudun fadde mabbe tottide min tew mako wattu 1h jamma beta ko o woni ko o ira wakkat joni o kay hakkilaji amen jaay fe yimbele mbawbe jabude hon dido gulliji
be kolli wide le cercle ansongo o poli e bobarti dibe noddirta kirke pelerin di gon fa heewi le wattu joni o be kolli wide poli di njari gese gawri kewde le commune ngaji yogaji hono tinhama e burra lami be tinhama be e wi mabbe e remobe hewbe njuppi gese mumben sabe di bonandaji maire commune burra o holli wide gollire daranide kabaru demal e margal ansongo nde hala namdu ka fe hunde be ngadai wattu joni o fa be pabo yimbe ket imrana kilu mayga haldi e telephone hamma saliya mayga maire commune burao kede ko hali do faccitango muhammadu samaseku
min martini kumpa kejabe gollude ndema salla e piana dum dabare ka min matal be tafun o do kabaru waddanan tidallaji kewdi commune amen o sabino maro e gawr gese meden gure joni ni suni min kuntanal dum hore gilallo poli e kanyam buruteji di njottinande bonandaji mbawdi latade sababu kabaru gure commune buratida e liko warata ko sikke fuf wala hen bangi goddo dun yama jokol be fuf njaha njola hewti kamin gollobe gese be dum latonto min tidalla mawdo
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
en jaari zon ngaji men jewen ko wonto en puddiran dumbutu projet beydugol faamu e golle sukabe fuddi yo ministère bantare yirwe gollo noore hore mubende darani do imare go heeyo yo faabaade fa sukabe gollan ko e mubbe buite wayde golle e jodaade mere gouvernement mali kanye banque mondiale itti jawdi ko yaata milliard ngaji 33 didi sefa jangi wi tumbutu e gardan sigu millioji sappo e tati sefa dum wonno ko musaka hani wattede fa yambere fina tawa wadde segu dum woni ko gouverneur region o holli wiide beta ko o le batu ngadaado ton le kawrital ngal député e horebe gollide region o kanye civil en fu kawri fanda kawrital ngal fa be ngada wallugo mabbe se tawa jawdi se tawa kaaki fa yambere nde yamba en jaran kulikoro le region kulikoro be kolli wiide ko yaata ujunaji jeegon himbe woni jogi be tiidalla ngure gollide daran gollirde addindone illa waraari tongi dun le lewru uttundu le windande de commune ngaji tati cercle nara jogi tiidallaaji kebal an hulbinidu pati rafi ngure wada le nuku o en timminiran jenne pon goto gondo natirgal jenne o boni fa mobilaji mawdi mbawa jabbade dow makko be kolli wiide sembe koyde pon o soli gereji yogaji chami nanno il pon o nyibama illa dubi 1960 dubi kewdi jondu o mo'intinaka do kaduna di kabaruji handen ka kedde hedade yewtere sukabende ana yes wassalam